Tunaomba wabunge wetu waketi, wa allocate funds to the, our teacher service commission so that they confirm the 44,000. Tunasema the people in parliament, mumekuwa kwa mikutano mkiongea about interns, na tumewaambia msija kwa mikutano tena, na ninarudia, hatuwataki kumuja kwa matanga kusema ati muta confirm. Walimu watakuwa confirmed after you allocate funds at the parliament. We have given you the powers.
Tumeona kwamba serikali haitilii mambo hayo maanani. Kwa hivyo tuko hapa kwa niaba ya walimu na kuungana na wao na kusema kwamba walimu wote lazima waajiriwe kwa kandarasi ya kudumu. Kupet power! Koti inisema ya kwamba kuajiri walimu kwa vibarua ni hiligo. Kwa hivyo sisi tunataka kuambia kwamba walimu na serikali iweze kuajiri kwa kandarasi ya kudumu. Let the TSC owner what is the court ordered?